Vega Israel Kipita What is in Boni Usi Silueni Pega manje Sengashile Ugoti Nikululege Kobangilu Bonile Usisilwenu Uyibonile yaphi indaba Na uyibonile Sewuyikhulule Kuyabeswa bayikhulume indaba yakho Ungabusakhala Ungabusatshela muntu Ngoba uJehova uyibonile We call me the sweet one. But tell the pants in the Bayako. That's a pele, Waluswa usizi lwa Na uyibonile indaba yakho Ngisile ukuthi ibonile Uyikhulumile indaba yakho Sakai